shankysupplier.com.
DJ Yasim Tuatari,
mchumba umeondoka ndo maana minalia, mchumba umeondoka ndo maana minaumia, mchumba umeondoka ndo maana minalia, mchumba umeondoka ndo maana minaumia.
Acha mchumba banasma,
chumba na vitu kakita mkwancha, kenda lesi kenda kiwancha, kapagia wana wa shamba, mada kesi, siamini na mwona mesi, kwangu mapenzi nono shamba, sitaki kesi, nabaki kutunga vesi, kunye mesha nishi vipi, soka maswezi kushubishi, lanaisi upopisi ya na misimi, ya boss ni chitu, kila choto bongo vishi, nikupe nini mama, nikupe nini dada, nataka nini mama, nikupe nini mama. Haya ndo maisha yangu mi, haya ndo maisha yangu mi, haya ndo maisha yangu mi, haya ndo maisha yangu mi.
Mchumba umeondoka ndo maana minalia, mchumba umeondoka ndo maana minaumia, mchumba umeondoka ndo maana minalia, mchumba umeondoka ndo maana minaumia.
Toba! Sitaki sana kumsifia, mana napenda mbaka gas, kombika shepo napendeza kimavazi naumia, kuja gageto kwa kekazi, kombika manzi, nimefunza kusema kweli, mana tenda mema wendeza kwa shamba kikunja nita kunja gumikisho pako, mibado mdogo naona bali japo mato haya wezi kunonesha nitakacho. Uo, mini po slow motion, tangu zamanisha kupanga mission, nime kupenda la sitaki zeshen, kuso nipenda kunchen. Nikupeleke masoni kitani, kwetu mitaa mabigiani, hawa kupendo na tamani, nipende mune kachamani, stoni japo meshiki zamani. Wanangu sasa, nakubali sana baba naifati, idinado, ekone mido, eblins, Mr. Tyler, ekakarama mesi na bateli la puga, la mini amoli, ejumanyanga, etalenti, elastiboni, dadake Balkisi, dada Isha, Tiffany, nakubali sana Chichi Boy, Bobby Joe, Yuzo Mkoa, Emanuele, Jofu Master, dada Zumdati, nyumbani sasa machizi mason, nakubali sana Chebi Piarana, Osmani Ngebe Mlamu, Beka Jofujo, nakubali sana Beza Undra, Muskido, Chichi wa mkoa, nakubali sana Duli, Zesheni, Dikodi, Mserajiau, Mashono, Kanali, Aliatu, respective blaza Aliatu.
Wesh,
shankysupplier.com.